Aso mpenda kaja, aso mwingine ni zombie target. Akubwa na madui nikiwa sambamba na habari kila e. Wabundu, kukobo, wabundu, haujui habari kila hapa.
Kokoba, 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 Magic singer day.
Tutu zefumbiri oh, zefumbiri eh. Tutu zefumbiri oh, zefumbiri eh. Vinatari, 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 vinatari. Mbuchari, 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 mbuchari. Vinatari, 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 vinatari. Mbuchari, 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 mbuchari. Vitoto vefumbiri sula shepu nyuma kalio. Wengine wakusoma kwapa mimba kesi unayo. Sisubutu wakusoheo tatamani ujidonge. Kitu kidogo umesha wateka. Vitoto vefumbiri babu wapa mchawiela. Vitoto vefumbiri wengine anaita maokoto. Vitoto vefumbiri wapeke ya kounda wa udongo. Vitoto vefumbiri hauna hela mwanja fisiki mboka umefata nini. Weza kwa nalamba shufa chajabu umetoa. Itikeli mipanda bei wona vaa kata cake. You know ni anashangia, anashangia wawni. Vitoto vefumbiri oh, vefumbiri eh. Vitoto vefumbiri oh, vefumbiri eh.
Vinatari, 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 vinatari. Mbuchari, 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 mbuchari. Vinatari, 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 vinatari. Mbuchari, 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 mbuchari. Vitoto vefumbiri mwili mdogo mambo makubwa. Mchawi yela yako kumwita geto anakuja. Haina kuswasua kijola kachana mpasuo. Siku zote mwenye geto akosage funguo. Ndani ya kaingia unajua kilichopatia. Vitoto vefumbiri vinatari na wambia. Mara kaizungusha, mara kaigandisha. Kumbe ana lolote anataka kuiamisha.
Wauni!
Anatari, wanatari, 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 wanatari. Mbuchari, 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 mbuchari. Wanatari, 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 wanatari. Mbuchari, 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 mbuchari.
Vitoto vefumbiri, jamani wanazingua. Eti ngoma za kitambo wanajifanya wanazijua. Basi mtutaji msani wa zamani mnaemjua. Uwe ya chukushangaza utasikia dula makabila. Wengine wameongeza utasikia MC Pateni. Sikupendi, sikutaki. Nisha muvu oni mina wewe basi. Ando zetu kubadilika badilika kama kinyonga. Amalume aishimu eshima po. Alikiwa sambaba na awebo soa madini watoto wa luda watoto wa MT. Atanga moja keko moja kwa eshima po. Awezi la media, anipige panchi wanaume, antanioni, kwa heshima.
Wabundu, kokobo, watoto wa Timbakola West Side. Watoto wa Temeke, watoto kwa chani, watoto mabumpa. Majokerio, Madolari, Latino Pacha, Gaddafi, Baba Sefu.